San bonani balaleli nababukeli bombele igama lami nginguSilindile Khanyile siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhla ka 2 kuNovemba. Izolo izigidi zabantu baseNingizimu Afrika ziphumile ziyovota okhethweni lohulumeni bezindawo angaphezu ka 300 amaqembu abengenele lolu khetho. Nokho imphumela ebhekwe kakhulu ngeyamaqembu amakhulu namadala okubalwa phakathi kwawo i-ANC, i-DA, i-EFF, i-IFP, i-Freedom Front Plus. Lobu buningi bamaqembu benza nokuthi anyuke kakhulu kunaphambilini amathuba okuthi kube nohulumeni wokubambisana lapho amaqembu kuzodingeka khona ukuthi abambisane ukuze aphathe abanye bomasipala. Ukubheka ukuthi uthini umthetho ngalokhu ukhona ungodwethu womthetho uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala siyakubingelela siyakwamukela futhi bombele.
Awubingelele bese ngibe nabalaleli nababukela bahle bombele.
Mnumzane Zikalala, inini lapho umthetho uvuma khona ukuthi amaqembu abumbe uhulumeni wokubambisana i-coalition government phecelezi?
Mhlawumbe ake sibuke kanje, kunemithetho emine ekuyona esebenza kakhulu uma sekuthiwa kulo umasipala neyephinde isebenze futhi uma sekuthiwa kwakhe uhulumeni. Asiqale ngayo i-Electoral Act okuyona esitshenayo ukuthi umuntu ukhetha kanjani. Ibalulekile-ke leyo ngoba ihlukanisa kabili from ama-ward councillors bese sizoba nabantu ekuthiwa ama-PR councillors noma ama-proportional representation councillors. Bona basuke bethathwa ngokuthi ngesikhathi sithola ama-ballot awu-2 noma awu-3 sikhethe sekutheni lapha komasipala abangaphethwe noma emawodini, hhayi emawodini, omaphi amasipala abazoba khona. Bese kuyathathwa ukuhlukaniswa ngokwamasithi, depending ukuthi obaphi abantu bangakanani abantu abavotile, bese ku-apportionate kanjalo. Ma esengenele amaqembu ngaphakathi abayi-part of isigungu noma mhlawumbe i-municipal council, indlela abaselekthana ngayo noma bazoba ngayo umbimbi, akukho la kubhalwe khona ukuthi kumele ibe njani. Amaqembu ayivumelayo ehodwa ukuthi cha siyavumelana thina ukuthi sosebenzisana ngoba sinama-objective noma mhlawumbe umongo wethu uyafana, kukho la uhluke khona. Ukusebenzisana kwethu kuzongena kakhulu esekutheni makhona izinto ekumele ukuthi ayiphasiswe la, njengokuthi ubani ozoba uspeak, ubani ozoba umeya, ukuphasiswa kwama-budget nama-projects ukuthi amaye ngalaphi. Siyavumelana ukuthi sisebenzisana sonke silezi iy'nhlangano lezi ey'suke ziyikhona zama-political party noma including nama-independence uma ngabe bekhona. So angeke sasho sithi ukhona umthetho obabhayindayo esekutheni once navumelana ngalo sisivumelana nako lanzi wahamba nezimphele khona. Kodwa minge imithetho ibaluleke kakhulu ekusebenzeni komasipala, i-Municipal Structures Act, okuyona eshoyo ukuthi uma i-composition kamasipala ihambe izofika kuphi, i-Municipal Systems Act, nakuyona futhi esuke idila kakhulu ney'nhlaka, bese kuzobe iyona i-Municipal Financial Management Act esuke isebenzisa kakhulu ukusebenza noma ukuphathwa kwey'mali la emkhandleni ukuthi kusuke kuzosebenza kanjani. Ekusebenzeni kwabantu abasuke bekhona bewumkhandlu, awukho umthetho osuke ubaregulator, ibona abayivumelayo ukuthi cha nayindlela esizosebenza ngayo ngoba ama-objectives ethu ayafana.
Kungabe kuyakwazini ukuthi uhlakazwe lo hulumeni singakafiki isikhathi sokhetho olulandelayo?
Zimbili iy'ndlela zangenzeka khona kanjani. Ila khona mangabe uhulumeni wayesifundazwe kaproctor lo umasipala nabahulumeni nabo, la uzothi khona cha ngendlela eseniyi-dysfunctional ngayo ningasasebenzi ngayo, izinto ekufanele ngabe niyazenza ziphele imithetho emithathu esengiyibalile ekuqaleni anizenzi. Abantu kuyibona abasezansi abalinde iy'dingo ukuthi nibanikeze zona bayithole, umsebenzi wenu njengomkhandlu usufike la ekugcineni. So thina-ke njengomasipala njengo-proctor-ke manje sesiyithathile resolution safike sayithebulisha lapho kwikhabhinethi yesifundazwe sabatshena ukuthi sinenkinga la kulo mkhandla, idinga ayifike ebantwini nokusebenza kwabo akubi khona. Ngicela nisivumele ukuthi akube khona ekuthiwa i-intervention la songena khona siwuhulumeni wesifundazwe bese sijuba abantu bethu abazosebenza banisize ukuthi izimo nemigomo efanele ngabe nisebenza ngayo kuyenze. Indlela yesibili umkhandlu ohlakazwa ngayo, if kuzothathwa i-vote of no confidence la bezothi khona asikuthembi speaker, asikuthembi mayor, sifuna ukuthi sikuvotele ukuthi suka lapho kulesi sikhundla kusona, bese kuqalwa phansi kukhethwa kwabusha. Ikakhulukazi-ke lokho suke sekudala ukuthi sekhona ukungasaboni ngasolinye ngabala nakumaqembu asuke esebenze umbimbi, noma uzothola ukuthi iqembu elilodwa elikhonyayo kuphela kuwukuthi ukuxabana kwangaphakathi eqenjeni sekholele sekutheni the only way usuke ngakhishwa ngawo lo muntu olapha ku-executive either mayor noma uspeak if kuwukuthi usephaswe noma kunikezwe i-vote of no confidence kuyona. So ilezo yindlela ezimbili kuphela ezisetshenziswayo ukuhlakaza umasipala.
Nimzenzekalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu, nibe nosuku oluhle.
Siyabonga. Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys.